munaganira kuri gahunda mu midugudu aho mutuye mu turere dutandukanye awe Nyagatare mwaratangiye
eh twaratangiye ariko n'umudugudu wacu nabwo giye byagiraho ari abaturage abantu ba cloud tekereza ibintu bakabishyira mu bikorwa nimba nka bicaro atarasaba imbabazi ariwe watangije icyo kibazo cyane umunyarwanda ubona kifitiye abanyarwanda akamaro ubwo we nimba atarasaba imbabazi ngo atangire atange urugero rugaragara runafatika ubwo bimeze
avuga ko impamvu ari uko nyine minisiteri akoreramo itarazisanzwe
cyangwa minisiteri akorera irasaba imbabazi ariko bakaba bafite gahunda yo kuzayisaba ku giti cye atari bya bindi abantu bavugaga ngo yazisabye mu izina ry'abahutu bose alo radio flash alo wi mwaramutse yego wakongerejwe
bebe Matimba mu karere ka Nyagatare
sasa nu mwaramutse
ukuntu mwibaza n'ikintu ni gute umuntu ajya gusomera n'imbabazi kandi nawe ugahindura urahari
wowe mba byagenda gute
ese none nk'igihe ngiye none ndashaka ko nansomera imbabazi
flash alo alo flash yego mwaramutse
mwaramutse
yego
njyewe ikibazo mfite ni ikibazo cy'abayobozi b'ubugari bayegutifu ubugari
n'utugari ntabwo ari ubugari
abayobozi b'utugari
n'umurenge
hari ikibazo nagiranye n'umuturage ndangije nari nakodesheje ku amezi atandatu
yego
arangije amafaranga nayo arya kandi ngo ntiyayinyenye niho njya kumurega tujya mu bunzi ndamutsinda
yego
ubunzi bandikira urukiko natera ya kashe impuruza nk'uko bagufite ku bayobozi urumva ibyo biba biri mu nshingano za egotifu w'akagari none umwaka urashize ubundi uraje yanze kunyemera ikibazo ndamuhamagara kujya kumwitaba najyayo akambwira ngo araza kugukemura nkagenda nkategereza na telefone akayigira dite noneho njya kukayoberwa ikibazo
ujya ni mu kahe kagari
mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi
mu murenge none se wazitabaje izindi nze nko ku murenge
nko ku murenge nagiyeyo ariko ntakigeze barambwira ngo uriya niwe biri mu nshingano ze ntibagire ikintu bamarira buri kumwe amabuye na ekipi ku murenge ngari muri konji ari muri konji
ubwo ku murenge niba bakunaniye uzajye ku karere kandi ukarere nako ni kanga ubwo uzajye no mu zindi nzego ushobora kujya ku muvunyi
nyine arimo arengana urakoze cyane
urakoze
flash alo
yaramutse
nabi ushobora kwegera inyuma ya radiyo yawe noneho
turakumva
neza
ndetse nashaka kuvugaho wenda hari ikibazo cy'abayobozi wenda ukunda gutanga babwira abaturage wenda bari mu nama ariko mwamenye
twakumenye cyane kabara
wenda natanga inama nko ku bayobozi wenda mu by'ukuri kuba uri mu nama umuturage uhereza randevu uriya muturage kandi yazaza ukamukemurira ikibazo kuko iki kintu nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kukigarukaho abwira abayobozi ko baza bubaha abaturage ariko mu by'ukuri ukunda gusanga abayobozi batubaguza abaturage wanaguharanga ngo wasurayo akakubwira ngo uzagaruke kandi wenda ugasanga umuturage mu muryango ujya nkeya nta bushobozi afite kandi mu by'ukuri wa muyobozi yagiye asuragiza umuturage gutyo yaje bakamuhungura bakabona undi musaza wamubaza icyo kibazo ugasanga ntabwo apfize neza ugasanga tose barazizimanganyije ugasanga umuturage atangiye gushaka kubaza ikibazo ibintu njye nibona mu nama nyinshi ugasanga umuyobozi baramuhunguye cyangwa bamaze kubaza ugasanga icyo asubiza ugasanga umuturage araharenganiye rwose ingero zifatika nazibaho nyine hari umuturage ejo ndabaje ikibazo mu nama avuga ko ikigo cy'ishuri kimubera 2021
byinshi kandi cyo rwose kandi n'abayobozi nabo
barabyukurikije
abayobozi n'abasekuru ku bitaka cy'urwo
uramuze cyane kabarase atana hari umuntu ubaza ati ngo ubabana uba mu mama we ku gisozi bazamubwira ajye muri transfert ziriho ntabwo zabikemuye
hari n'ibindi bitekerezo byagiye biza ngo mwaramutse ngo kuri iyo nkuru ya Mamadou Ndara ngo mwavuze uwatangaje inkuru ko ari minisitiri ngo w'ububanyi n'amahanga yego
n'ibitangazamakuru
icy'amakuru kibeshye ngo ndi hari inkuru igitekerezo kitagaragara ngo mwibuke gutandukanya ubwenegihugu nationality n'ubunyarwanda ngo there are people with three or four nationalities these days ngo hari abantu bashobora kuba bafite ubwenegihugu burenze butatu cyangwa bune ngo uwo mucunguzi w'abakongomani imana yamwituye ibyo yakoreye abanyarwanda ngo abarasaho azabaze u Rwanda ruterwa abo banyarwanda barimo guhohoterwa leta yacu turayemera ngo nibatabare ngo ni DJ Passy hanyuma kandi ndabona iminota yanagiye ariko wenda tunyarukiye mu makuru avugwa hanze tunyarukire mu gihugu cya Korea ya ruguru amakuru none ari kuvugwayo nuko nanjye kwa ngo wa mwana kandi umuntu w'imyaka mirongo itatu uri na perezida ntabwo ari umwana ni umuntu ukuze
Kim Jong-un ushobora kuvuga ko ari mu baperezida
ahubwo
hari undi muto
ni we perezida muto umwana wa Kim Jong-il nyuma y'uko asabye ko nyirarume bamwica bamumanika kubera ko ngo yagaragaye ibyaha by'ubugambanyi amakuru none hari ni uko ngo yamwambuye ubusa yambura ubusa nyirarume amujugunya mu kazi karimo imbwa zifunze cyane ngo ziramushwanyaguza ari muzito
impamvu mwari mugiye impaka ngo niwe muperezida mutoya uriho abenshi nta nubwo bamwita umuperezida bamwita umuyobozi mukuru w'igihugu kuko ni lideri yafashe ubutegetsi abuzunguye
son of the father of the nation
na se nawe yari yaragiyeho n'abazunguye ikindi kandi nuko ibihugu byinshi biriya byashyizeho imyaka bakavuga bati kugira ngo ube perezida mu gihugu runaka nuko wenda nko mu Rwanda hari imyaka nibura ugomba kuba uri hejuru ntabwo waba ufite imyaka 25 ngo ujye kwiyamamariza kuba perezida mu Rwanda naho ntibyanashoboka n'itegeko ntibyemera urumva rero n'ibyo abaye yarabikoze byo kwambura umuntu nyirarume ubusa muri repubulika mu ruhame ujye urumva rwose ni ibintu niba nabyitiriwe ubwadoreza cyangwa ubwana
niho yarangiza akamugaburira
hanyuma twakwisegura ku bakunzi ba radiyo Flash uyu munsi umwanya wo kwita amatelefoni abaye muke kubera amakuru
menshi gusa muri gahunda muri uyu mwaka mushya nyine tubafitiye inkuru nyinshi ndetse na gahunda nziza
wasanga amahirwe ya telefone ya nyuma nibura imwe umwe yonyine kuko ndabona mu baselebs bahageze
agasaba wenda dufite iki mu kanya ya Mr. Wanga Stamba Flash hello
ubwo rero umwanya ayo mahirwe twari tuyatanze reka tunayareka gusa uwasomane
Flash hello
Karame
yego niwe munyamahirwe
nanjye nitwa Ndayisenga
yego Ndayisenga
njyewe ni Remera
ya Kigali
hano Kigali njye kumva kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda kumva abayobozi barimo bari barabikinze bari kubyihakana ubwo seriveri rwanda rwose arahara aho ngaho tubashije gupapura
oya ahubwo baravuga ko abanyarwanda muyumva nabi muyibitira kandi atari yabo ari amateka y'igihugu
ariko se tubaye kubaza ngo batanze imbabazi baramubeshyeraga se
waramwumva nawe wigeze kumwiyumvira zisaba wigeze kumwiyumvira zisaba
ariko abanyamakuru bakoze bavugaga ko yasaze imbabazi ziratangaza
ntabwo bamubeshye ahubwo nyine we hari uburyo wenda
ntabwo bamubeshye kuko
yarabivuze rwose
urugero natanga nko muri Serena Hoteli muri ya gahunda ya
narimpaye yamaze umunsi wose kuva mu gitondo kugera saa mbiri z'ijoro baravuga ati ngewe rwose nyakubahwa perezida wa repubulika abanyarwanda niteguye kubasaba imbabazi mu izina
none ko atangiye kwisubiraho kuko atarakora n'umwaka ubwo nyuma y'imyaka ingahe azavuga iki
aha ni ibyo rero by'abanyapolitike
murakoze
uyu rero ni nawe wari umwe
umunyamahirwe wanyu mugwe nyine muwo twakiraga batanga ibitekerezo ubwo ikiganiro ibyasohotse mu bitangazamakuru nakagaruka buri wa gatandatu kuva saa tatu kugera isaa tanu ikipe y'abanyamakuru ba Radio Flash baba bagezeho ibyasohotse mu bitangazamakuru muri studio mwumvaga Vital Karangwa mukumva Alphonse Kwahirwa mukumva Fribert Ginema mucunguzi Malo ndetse na